Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa mamamedi ka ofela ba Radio Pulpit, lebitso le matla le pholosa la morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti Masingi mo motsong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo ga ene sekgaolo ke ya 15, robala vese le nngwe fela, yone re fumane e balega ka tseleng. Morago ga dilo tseo lefoko la morena la tla kwa go Aborahame ka pono la re, Aborahame, se boifi ke nna thebe ya gago, tuelo ya gago e kgolo thata. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la hae, e tlatse ka di signs and wonders in the name of Jesus, amen. Ke rata motswalle a rategang re lebelela kganke ya go se tshoge mo ngwageng ona o moswa. No fear in this year. Re bona fa gore letshogo will spoil, le tla senya ngwaga o otlhe for ba bantsi. Re itse gore re tswa ko ngwaga o fetileng ko di-radio le dilo mamang go buiwang ka letshogo fela la bolwetse. Now, if fear is common, letshogo ke tumelo le bopaki ba motho ya weleng wa ka Genesis 3 verse 10 fale. Lefoko la Modimo le re tlhalosa gape le re fear letshogo le re tsietsa go ba re bona bonatla le lethabo, mme le tlisa le manyami go na le gore go be le boitumelo. No, no, the first fear not in the Bible. Fear not, the first fear not in the Bible. Re ke ya mathomo e re bala e re buisang ena fa. Le re lefoko la Modimo, it was given to Abraham, the man of faith. E ne e le monna wa tumelo. This first not fear. If you le Abraham gore o seke wa tshoga, if you le Abraham monna wa tumelo. Tumelo ke opposite ya fear. Now fear and faith are opposite. As faith increases, fear decreases. Sometimes, like Abraham, we experience fear after a great victory. How say to God, Lord, it's a miles and to God, Lord, say didn't see. Koba lele chocholele bante mo. Rabona tsepiso faya Modimo was given to Abraham to overcome his fears. Mo Modimo mo talo se to monta or kenaluwe na rele choko kanye ere balanya le to. Know the person making this promise. A promise is only as good as the person making it. Rabona mona re Modimo ya matla o tle, the creator of heaven and earth, le dilotso tsotlhe ke ena fa ntshepiso ena mona. This promise is from the Lord. It's a kwa Modimo, it's a kwa the creator. He is the one who made the heaven and the earth. Obala Psalm 121 verse 2 mola. Le fokola Modimo le tlhalosa le reng mo Titus chapter 1 verse 2, he is the one who cannot lie. Modimo ke ke a bua maka. Lefoko la Modimo le tlhalosa, he is the one who can do anything. Modimo khona ira dilo tso tsotlhe, nothing is impossible with God. Ho ya ka lefoko la Modimo mola mo Luke chapter 1 verse 37. We can stand securely, re ka ema re bolokehile mo ditshepisong tsa Modimo fa. Lefoko la Modimo le re bontsha gape mo le re, we can enter the year with great confidence in our unfailing unfailing God. Lefoko la Modimo a ka ke a re tlhabisa ditlhong, a hapa le ke selo Modimo. Now ela tlhoko hape mo gore the protection e Modimo a re fang yona e tsamaisana le this le tshepiso e re, I am your shield. Ha o fumana dintho tse dintsi tse di tswang kwa Modimo ga o tlhonolofala, o tlhoka gore you must up your shield, gore the enemy spirits di seka tlatsatla tsa go senyetsa sona le sona. Moses lentswe la Modimo le re, he told Israel they had been saved by the Lord, the Lord and their shield. Deuteronomy 33 verse 25 29 fale Modimo ke yena thebe ya bona ye ba sireletsang mo metsung, the fiery darts of the enemy. David called the Lord his shield. Modimo ke yena tsirki ke yena thebe ya hae mola ho bala mo Psalm 33 verse 20. Our help and our shield. Ki thuso ya rona hape ke tebe ya rona. The Lord God is a sun and a shield. How about Psalm 100 and Psalm 84 verse 11. The Christian still finds light and shelter. Tshireletso ena ya Modimo in the Lord his God, a sun for happy days and shield for dangerous ones. Spejono tlhalosa jalo fa le re mo khouta. Faith in God shields us from Satan and attacks. High over Ephesians chapter 6 fale tebe ya tumelo re tshotse tebe ya tumelo e re khona o tima metsi o tle ya Satan. Ephesians chapter 6 verse 16 fale le fokola mo le re bontsha ape Solomon said God is a shield to those who trust in him. Baba ikanya Modimo. Proverbs chapter 30 verse 5 Solomon monna ya botlhale are Modimo ki tebe ya bona le wena mo malwetseng dilo tso tso kopana le tsona tse dimpi Modimo batla go ba thebe ya gago o batla go sireletsa lentswe la Modimo sometimes le re isa round us with favor like a shield. Modimo o re bolelang ka yena ela tlhoko hape fa le gore the prospects resulting from this promise ere I am thy exceeding great reward fa le Modimo tlhalosa jalo gore ha o fa dintho Modimo o fa moputso ha o fa moputso fa ere I am thy exceeding reward. Wow, for mo puto. Ntengwe li yengwe yewe charang ye mo limo. The enemies di wata kordu hunkele yo. Na your life, your family, your marriage, msebetu wawo. Everything. Now you need a shield. You need fence ya mudimu. Lefukula mudimu le kalosa leri. Satanona abuika jobare. Jobe ha hotu kifela. Ha worship ifela. Umusireli, umu akheli di tekale hura. Lechozo tesana lenton. Ibile wa di multiplier Modimo. Ke rata gore Modimo le wena tsatsi la ka tseno a go abe a great reward to you. Abraham had refused the rewards of the king of Sodom. Hawala mo chapter 14 fale ya Genesis le fokola Modimo le tlhalosa jalo. He could have had great reward. The spoils tsana di kreile gana tswa ko ntweng. But lentse la Modimo le re Modimo a mo shield a ikhetela gore a kere reward a tswe mo putso a fumane mo putso o tswang kwa Modimo. Ke rata o rapela le wena le mo letsatsi la ka tseno motswalla rata gore Modimo a o thuse. Modimo ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu gore ofara mo mamedi salvation pholoso promise tsa gao Modimo a rena lokileng tse o buileng ka tsona fale di diragale mo bophelong ba gae. A be le peace, a be le tshireletso Modimo a rena lokileng. Moya wa gao sireletsege go ya ka Mark chapter 11 verse 28 a fumane phomolo Modimo a rena lokileng go wena. Ke kopa tse tsotlhe tse ke dumela gore Modimo a rena lokileng mo file tsona. They belong to him right now in the mighty name of Jesus. Amen.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
It's more than radio. It's a way of life. It is 657 AM.